looking at them, see?
Hey, yo, Kenny!
Oh, tell him my heart. If you never know where I tell him my neck. If you never know where I tell him my head. If you never know where I tell him my stomach. If you never know where I tell him my head. Tell him my shoulder. Tell him my baby, one, baby, one. Tell him my head. Tell him my shoulder. Tell him my baby, one, baby, one. Nisikilize baby, kuna kitu kwambie, chungo sini chukie, mamilo. Ati melele uwe na mie, usini kimbie, na kifozi kwa na mie, mamilo. Oh mamilo, oh mamilo. Oh mamilo, oh mamilo. Oh mamilo, oh mamilo, oh mamilo. Tell him my heart, if you don't go nowhere, tell him my neck. If you don't go nowhere, tell him my head. Na tena sione kawaida. Achana na mabisho wasija kantwalo. Nitazunguka kote wendo wangu mamilo. Mamilo, mamilo, mamilo. We kanjolo baba. Mpe salam, salum dangote. Asalimi eti alama yusude. Watoto alimi. Awasini watoto atimo south. Watoto kusini tunafujo. Ochinu chitano wangu kuchema kusoboja. Soho. Vanjivane mbanko sema kuyeja. Yeje. Toto wadogo analetia mikogo. Nguoza kuwazima na analeta shobo. Shobo. Toto wadogo analetia mikogo. Nguoza kuwazima na analeta shobo. Kipata omonge kenayo. Danga danga na kibidi usikwe kwa babayo. Usikwe kwa babayo. Ati sema besho I love you baby. Sema tena besho I love you baby. Say baby to the sun. Sa hizo ya. Tonde tena besho I love you baby. Say baby to the sun. Sa hizo ya. Sa hizo ya. Sa hizo ya. Where did you know more? Once again, when once again, I'm sending Kubwa. What's the name of Toto for Nation? More business. Mbamu to OG, OG.